music.
Chunky Supplier. Supplier. Watoto wagomsi, ani salime watoto ambezi, watoto wakibambo monyo, ani salime mjumba fespae. Watoto watemeke, ani salime mwanangu bebe mlani shina sita, ani salime bebe fe shina sita. We katoto, we faza mblisho. Watoto wafumbike mkuweria, watoto wakwa chande, watoto wabuza kwa shea miss, wanangu wa santosi. Ani salime mwanangu besela ye, wedu lakani. Ani salime baba fei, ani salime manuma ye, wete baba mzazi. Watoto wa matetele, wefaga miss. Ani salime msela kadu, ani salime watoto wa bichi sobibo. Ababa eti samwe, we baba beka. Where do you teach?